It's the Mic-Con. What's up?
Exclusive to Be the Hype Man.
Zambia, Zambia, Utsikabwa. Zambia, Zambia. Zambia, Zambia, Utsikabwa. Let's go. I know Simuni Zivanjini HBC. Country ni Zambia, that's where I come from. He said kwa tukulipe kwachingana. We believe in freedom, so let me speak. Holo wa manga, kukamba bali boma. Most even West ngati ni president. We tali kasana, he push up pilato. But I'm never holding back, still no water. So I'm going hard, monga pasta. Kupent every hood in the city. But they repenti, maybe next year tukavota na sensi. Holonga fya shupa ni mwana kapenta. 2020, 50 years plus spender. Development inga mwana ni tente. Hata se, what's the point in asante. Kufota wa muvene, ulala mutenti. Zambia, Zambia, utika bwa. Tione kama nje wamba kutelela ka. Tione kama nje wamba kupwalala. Olo njiwa kwalala, tuwai kwa kutela ka. Zambia, Zambia, utika bwa. Tione kama nje wamba kusizisa ka. Siwona vitu vose wamba tula ka. Watienda ni manja siniziva. Zambia, Zambia, utika bwa. Tione kama nje wamba kutelela ka. Tione kama nje wamba kupwalala. Olo njiwa kwalala, tuwai kwa kutela ka. Zambia, Zambia, utika bwa. Tione kama nje wamba kusizisa ka. Siwona vitu vose wamba tula ka. Watienda ni manja siniziva. Plani ya na chile mone katapava. Malaiti Muzambia pachi mota mwava. Bali fini lo kuplana kundanshi. Didi afya pena tetiva chite supply. Kukupanga loss awe kwena vakana. What's next to mtengo valunda. To make up the loss apata tulea bomfya. Kwani 40 years uku chita supply. Ushteko trendset gas valunda. Usha tule psuka Zambia nenshishive. Ala chavulanda sane file chitika. Ma pension ya bonse balelila. Haka suva kabocha mpaka kapita. Infula ya baloka ilina mkupwa. Indala mawa konka shena tashfuma. Umwaka wapwa wachili vale pepeka. Elofim bine finsekesha. Batila fue misepela tuali luwati. Ni fuevo fuevo na ule chalo. Elonishi tatoteka pwe chalo. Aba panga mafunde ni vani wakote. Utwe vanga mwalifilwa. Mwatu dunu na sana murivesi. Tuwa ishiwa meaning ituri murivesi. Mweva levota next yenga ya sokoka. Mufuili ya kuvota mwona mano. Tufuili ya kubonfia skopo. Notu kubonfia ubukopora. Zambia, Zambia, utika bwa. Tione kama nje wamba kutelela ka. Tione kama nje wamba kupwalala. Olo njiwa kwalala, tuwa iba kutela ka. Zambia, Zambia, utika bwa. Tione kama nje wamba kusizisa ka. Siwona vitu vose wamba tula ka. Kwa tienda ni manja siniziva. Zambia, Zambia, utika bwa. Tione kama nje wamba kutelela ka. Tione kama nje wamba kupwalala. Olo njiwa kwalala, tuwa iba kutela ka. Zambia, Zambia, utika bwa. Tione kama nje wamba kusizisa ka. Siwona vitu vose wamba tula ka. Kwa tienda ni manja siniziva.
This song isn't about promoting violence. It's about political awareness. So the next yenga tuamu kuvota. Kuvota kona mana. We only have one Zambia. Just one Zambia. I'm out.
Exclusive to Zayd Hype Mag.